Ima gwange sanyu kalero Golokoka imba tendereza Mukama wali katicho tia chechi Jiro imbe sisa erinyanie
Nebazanga mukama mubiro byonna Etendo lye liri mukama wakange bulijjo Emmeeme yange enenyumirizanga mukama Abawumbe fe baliwulira balisanyuka
Mutima gwange sanyuka leero Golokoka Tendereza Mukama wali Kakicho Tietenchi Jiro ime Sinza Elinyane Jukiranti Mukama Yeka Wekutate Subi Elitachuka Chiri katichi toima Touliriza awakoma kusanyurio Mukama kiriza genyi machitange sama Mutima sanyusele mbagu kwa kutendereza Nasirikatia Mukama reda Abesi tante na bawa we opole sewa Tiviame vikulu vyo tulaga musene zivu Bibi mpalirisa kuolu imba Mukama kiriza vinyi bachitange sama Mutima sanyusele mbagu kwa kutendereza Nasirikatia mukama neta Abesi tate na boba we okwole sewa Tibiame vikulu vyo tulaga musene zivu
Nasirikatia
Yebimpaliriza.